Deuteronomy 9 verse 1. Yizwa Israyeli, wena yakuwela iJordani namuhla, ungene udle izizwe ezinkulu nezinamandla kunawe, imizi emkhulu nebuyele kuze kube sezulwini. Verse 2. Abantu abakhulu nabade amadoda ama-Anaki owaziyo, ozwile ngawo ukuthi ngubani ongema phambi kwamadodana ka-Anaki na. Verse 3. Yazi-ke namuhla ukuthi uJehova uNkulunkulu wakho unguye owela ngaphambi kwakho njengomlilo oqedayo, uyakubachitha banqobe, wena ubagxoshe, ubabhubhise masinyane njengalokho ekhulumile kuwe uJehova. Verse 4. Ungakhulumi enhliziyweni yakho uJehova uNkulunkulu wakho esebagxoshile ngaphambi kwakho ngokuthi, ngenxa yokulunga kwami uJehova ungenisile ukuba ngidle lelizwe, ingani kungenxa yobuba lezo zizwe uJehova azixoshe phambi kwakho. Verse 5. Akungokulunga kwakho noma ngobuqotho benhliziyo yakho ungena ulidle izwe lazo, kepha kungobubi balezo zizwe uJehova uNkulunkulu wakho azixosha phambi kwakho, nangokuba eyakuliqinisa izwi uJehova alifungela oyihlo u-Abrahama no-Isaka noJakobe. Verse 6. Yazi-ke ukuthi uJehova uNkulunkulu wakho akakuniki lelizwe elihle ukuba ulidle ngenxa yokulunga kwakho, ngokuba uyisizwe esintamo ilukhuni. Verse 7. Khumbula, ungakhohlwa ukuthi wamthukuthelisa uJehova uNkulunkulu wakho ehlane, kusukela osukwini owaphuma ngalo ezweni laseGibhithe waze wafika kule ndawo, nanizinge nihlubuka kuJehova. Verse 8. NaseHorebe namthukuthelisa uJehova, uJehova wamthukuthelela ukuba anibhubhise. Verse 9. Lapho sengikhuphukele entabeni ukuba ngamukele izibhebhe zamatshe, izibhebhe zesivumelwano uJehova asenza nani, ngahlala entabeni izinsuku engamashumi amane nobusuku obungamashumi amane. Angidlanga sinkwa, angiphuzanga manzi. Verse 10. UJehova wanginika lezo zibhebhe ezimbili zamatshe zilotshwe ngomunwe kaNkulunkulu, kwakulotshwe kuzona njengamazwi onke uJehova awakhuluma kini entabeni ephakathi komlilo ngosuku lokuhlangana. Verse 11. Kwathi ngasekupheleni kwezinsuku ezingamashumi amane nobusuku obungamashumi amane, uJehova wanginika izibhebhe zombili zamatshe, izibhebhe zesivumelwano. Verse 12. UJehova wathi kimi, vuka wehle lapha masinyane, ngokuba abantu bakho abakhipha eGibhithe bonile, baphambukile masinyane endleleni engabayala ngalo, bazenzele isithombe esibunjiweyo. Verse 13. UJehova wabuye wakhuluma kimi wathi, ngibabonile ababantu, bheka, bangabantu abantamo ilukhuni. Verse 14. Ngiyeke ukuba ngibabhubhise, ngesule igama labo phansi kwezulu, ngenze wena ube yisizwe esinamandla nesikhulu kunabo. Verse 15. Ngase ngiphenduka ngehla entabeni, intaba yavutha umlilo, izibhebhe zombili zesivumelwane zazisesandleni zami zombili. Verse 16. Ngase ngibheka ngabona ukuthi nanonile kuJehova, nanizenzele ithole elibunjiweyo, naniphambukile masinyane endleleni uJehova abeniyale ngayo. Verse 17. Ngathatha-ke izibhebhe zombili ngazilahla ezandleni zami zombili, ngazaphula phambi kwamehlo enu. Verse 18. Ngawela phansi phambi kukaJehova njengakuqala izinsuku ezingamashumi amane nobusuku obungamashumi amane. Angidlanga sinkwa, angiphuzanga manzi ngenxa sonke isono senu enona ngaso ngokwenza okube emehlweni kaJehova ukuba nimthukuthelise. Verse 19. Ngoba ngangesaba intukuthelo nolaka uJehova anithukuthelela ngakho ukuba anibhubhise, kepha uJehova wangizwa nangaleso sikhathi. Verse 20. UJehova wathukuthelela kakhulu u-Aroni ukuba ambhubhise, ngamkhulekela u-Aroni ngaleso sikhathi. Verse 21. ngase ngithatha isono senu, ithole enanilenzile ngalishisa ngomlilo, ngaligcoba, ngaligayisisa laze laba njengothuli. Ngaphonsa uthuli lwalo emfudlaneni owehla entabeni. Verse 22. Ethabehere nasemasa nasekibiriyoti hatawa namthukuthelisa uJehova. Verse 23. Nalapho uJehova enthuma nisuka eKadeshi Barinea ngokuthi, kubhukani lihle izwe engininika lona, nahlubuka ezweni kaJehova uNkulunkulu wenu, anikholwanga nguye, analalela izwi lakhe. Verse 24. Nimhlubukile uJehova kusukela osukwini enganiqabuka ngalo. Verse 25. Ngawela phansi phambi kukaJehova lezo zinsuku engamashumi amane nobusuku obungamashumi amane engawa ngazo, ngokuba uJehova wayishilo ukuthi uyakunibhubhisa. Verse 26. Ngakhuleka kuJehova ngathi, Jehova Nkulunkulu, ungabhubhisa abantu bakho nefa lakho olihlengile ngobukhulu bakho walikhipha eGibhithe ngesandla esinamandla. Verse 27. Kumbula izinceku zakho o-Abrahama no-Isaka noJakobe, ungabheki inkani yalaba bantu nabubi babo nasono sabo. Verse 28. Funa izwe owasikhipha kulo lithi, lokhu uJehova wayengenamandla okubangenisa ezweni abathembisa lona, nangokuba wabazonda ubakhiphile ukuba ababulale ehlane. Verse 29. Nokho bangabantu bakho nefa lakho owalikhipha ngamandla akho amakhulu nangengalo yakho eyeluliweyo.